kupenda sana. Jansi mkali anakuita unasita, hivi ni nini unataka? Baby girl sema tena, nini unataka? Niko tayari kukupaga. Usiniache mwenzio, utanitesa sana. Uniacha mikilio kwenye shida bwana. Mina kupenda sana, mimi nawe, mina kupenda sana, na master boy anajua, wakali sinza wanajua, my precious blood. When I look into her eyes, so you make me feel it, jija. Umeniacha wenzako, umeniacha kwenye shida, sina raha wenzako. Mama Jansi anajua, wakali sinza wanajua, nawe. Mina kupenda sana, na master boy anajua, wakali sinza wanajua,
Master Beat,
Master Boy, Dania Beat, yeah.